Chamwine Kulu Bwana 0083 Pop Wasta PAG Simple. Yeah, mtabaki mimi.
Baki juu kama Pierre Mike Shampa konya fande sele apige mayoyo wapi pina msalu wa mbele. Hii ni shule kongwe na speech kiswa ginge. Nimekulia kwenye sangara egg soja fruit sina papala na wachola ni school na yao mikwala. Wana nito kafiri jangiri vesina bikiri. Nimepinda kichwa mbaya mbovu sina hakiri. Wana dai nimesomeo haribaduri. Ujanja wako wakisungula hawezi batu na kutoa kafala. Usiulize hii chata ya mara na wapeleka jando homa sakara. Kwenye boom bap mindo nyampala. Walapu lapu tuishie kumbwela. Nibola uigize uwe kama zembwela. Hau jangara, 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 hey.
Kutwa na pambana pigwa za kibos. Pigwa na nifata wana gamigos. Kila kitu kipo japo mini mdos. Pigwa na nitaka. Kutwa na pambana paka likizo. Pigwa na nifata pigwa za ngundo.
In the sky, move like Air Force. Bank Lobale, stop watch gang. Headgar Wolver, chasing the enemies. Pepper Chester, by enemies. Move Papa Last, or retire the boss. Hustle like Nipsey, you can realize. I have a dream, Martin Luther King. J. Allah, East of the Genesis. Lost Boys, facilities. Live in Churchill. Don't battle with me in CAC. I'm a beast, I go kill this bitch all the week. Gotta give me space. I got money, I wanna make it rain. I got the limes, speaker kept on busting, busting.
Kutwa na pambana pigwa za kibos. Wengi wananifuata wana gamigos. Kila kitu kipo japo mini mdos. Wengi wananitaka. Kutwa na pambana paka likizo. Wengi wananifuata pigwa za ngundo.
Yangu, busy don't you way, mashabiki zangu. Mdundo kama huu mkata kiuno pita mbali. Nani kakudanganya maisha safari. Zingi biashara mitumba lazima upige kelele. PIG simple basi tufua mbele ha. Wa kwanza mimi ila wa pili niki. Nda buko mtaka hera hali kwenye kiji ha. Ipap ngumu nai nai omi limbo. Uwezi kufanya mini kiwa sipo. Kipo tip top wala mkubwa na wanawe. Isia zangu ngumu tena zaidi ya mawe. Sewai kujuliza hivi kwamba we ni nani. Mapenzi ya kweli mtanda oni ushindani. Nitabaki kuwa kocha malapa kuwafunika. Hadi siku ntayondoka. Asante, old school up.
Kutwa na pambana pigwa za kidos. Wengi wananifuata wana gamigos. Kila kitu kipo japo mini mdos. Wengi wananitaka. Wengi wananifuata pigo zangu ndo. Wengi na wakata na watoa ro. Wananiona mimi spy.
Yeah. You know what it is, man. I got you. Bash MCs. You know what it is, man. Yeah.